wala bambi kole bidi Bekuba kunyumira pate tu pate Ula muwe chiro bunyuma body to body Baby to celebrate with the robots Eno mpeke ya saa wanze kubambuli I'm ready Sibia betting Bozi ina tutia bara Chabala
Teweniza Zina
Kazunzu, bafatalai